Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika iwa te kauma whetū iratahi te iarere e hoa mā. Hoki mai anō ki tēnei hōtaka o taumatahanga ko Daphne Popata hau e mihi atu kia koutou katoa. Tāku kei runga i te waia kōrero i tēnei wā ko te timu whakarai o te haura o te hiku o te ika ko Bill Halkyard. Ko whai wāhi ake e ia te kōrero kia tātou e pā ana ki tēnei noho pūreirei ka tahi karua ngā kaupapa e wāte ana kia tātou o te hiku o te ika. Kia haumaru mai tēnei hua ki tō korauna. Kia whai wāhi ake tātou te pōhiri ai a tēnā koe, Bill.
Mōre nā, kia koutou katoa.
Tēnā koe kua whai wāhi ake te kōrero kia tātou i tēnei rā. Mohi ana tātou ko te hua ki tō korauna tētahi ngāngara e ngau nei i te hāpuri i tēnei wā. So, can you give us a little bit of a background kōrero on your history with te hiku o Hauora e hoa?
I've been here for a very long time. In fact, back to the year 2000.
Wow.
So I'm the CEO of Te Hiku Hauora, and at the moment we're really focusing on vaccinating as many Māori as possible against this virus known as COVID-19. Unfortunately, the response rate hasn't been what we have wished for in Muri Whenua. So now we have community spread. I really encourage as many Māori as possible to take the opportunity that Te Hiku Hauora is providing to vaccinate whānau Māori.
Aye, kia ora Bill. Just going off that kōrero, a lot of whānau have been sitting on the fence in regards to the COVID-19 vaccination. This Pfizer vaccine, people are under the impression that it's 100% immunity against the virus. Can you just let our whānau know exactly how vaccines work? Because I know that's not how it goes. Just to settle some of those raru that some whānau have with that whakaaro there.
This is one of the most safe vaccines ever developed by mankind. So we also know that Māori fear worse when pandemics strike. For example, over 100 years ago when the Spanish flu hit this country, Māori died at 7 times the rate as non-Māori, and all of our urupā attest to that. I've lost, like all of us have in Muri Whenua, a lot of our whānau to pandemics. So really, this is the time for Māori now that we have community spread to step up, protect your whānau by getting vaccinated. It's extremely safe.
Oh, kia ora moera, kōrero. Following on from that, I know there's a lot of anxiety in our hapori and te hiku o te ika, especially as our general practitioners have actually closed their doors to the general public. I know that Te Hiku Hauora has for a long time taken phone interviews prior to going to see doctors, and that's a good rautaki, especially now that we're in a COVID age. What kaupapa have Te Hiku Hauora got in place to help whānau in need of a doctor wirelessly?
Okay, so at the moment, GP services across the Motu are required to go to what they're calling virtual consults, which means they have to ring in to the GP service. But that's one part of our organisation, I've got to stress. So we also have an outreach team which has been vaccinating throughout Muri Whenua in places like Whatuwhiwhi, Ahipara, Eastern Rugby Club. And yesterday we were vaccinating down at Pack and Save, the essential workers there. And today we also are vaccinating outside our whare here at 49 Redan Road, essential workers. We also have people who are just driving past and taking the opportunity to get vaccinated. So I encourage any whānau Māori that want to get vaccinated, now's the time. We're open downstairs outside. Come and get vaccinated.
So
we also know that 12 plus are now eligible for getting vaccinated as well. So haere mai.
Oh, ka pai. So just clarifying that kōrero e hoa, because I know there's been large wait times under Northland DHB to get this vaccine prior to this outbreak. So just clarifying that anyone is eligible, any group can go in and get this vaccine right now.
Māori providers throughout Taitokerau are not adhering to the so-called sequencing. We have already had an agreement with Minister Pini Henare when he was recently up here in Muri Whenua that a whānau order approach was the only appropriate way to vaccinate whānau Māori. He's agreed to that. So we're not sticking to any sequencing. We're focusing on vaccinating whānau Māori. So haere mai, you don't need to go on the CIR. Just walk in. We will vaccinate.
Awesome. Ngā mihi nui ki a koe, Bill. Thank you for coming on our show, having a quick, sharp kōrero with us this morning. For our whānau here in Te Heku o Te Ika, do you have any final words for our listeners, e hoa?
Yes, this is a really dangerous situation for Māori. We know that soon the borders will be open. We know that we're going to have more community outbreaks of COVID-19. We know that Māori are most at risk from pandemics. The best protection that you and your whānau will have is to come and get vaccinated. Kia ora rā.
Ai, tēnā koe. Kia pai tō rā e hoa.
Tēnā koe.
Ka te ake rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā, a Bill Healthcare, tumu whakarai o te hauora o te hiku o te ika. Anā kona mai e hoa mā, kua whakawātea ake te rongoa ārai mate Pfizer ki ngā uri me ngā whānau katoa o te hiku o te ika. Inā ko koe tērā e hihiana i tēnei wero, tēnā haere ki te tiriti o Redan i Kaitaia, kua whakawātea ake te papa waka i reira mō tēnei kaupapa. Kia whakairi a ki tātou te rauru kōrero i konei e hoa mā. Mautonu mai ki te hiku o te ika.